na
yeah.
Nikusika mu budde bw'empe ng'omulwadde bw'atikati k'omusawo ng'omutembeyi weyeesika musawo mukwano tusala ensalo tabogezi nawe entalo tubadde tugende mu shalo uw'omukwano nga tegulina shado me like when you get down low mukwano kumpe kanekanya nja kubawo sibe kumyobanya kukwate bugola ntyowomanga nyanya my baby togezo gana muliko omukwano kakotwala nemenga okaba nsonga za mwana n'obufaananyi kubawo zadda kumenya mutima nsabye kisenge kikole kabogezi kabogere omutima nkuwadde twala okugere tawodde budduka ndi mukola bepita nkuwa malava gamakula nze sirimu zepsirimu makula mikole gino ngechupa y'amalu ky'omusango gwe balinsebera kukwagala ddeyira nga naawe bw'okikola nga tuli ku mbaga waliba mukola nga ndayira mu bangi tino yegwalisoli kyeko kamatino neewaana enongolekana mazima njayana sabatonegana sikikugamba tinonewana twala mutima kobwamana mazima njayana sabatonegana kakotwala okalaba engagolemenga okaba nsonga za mutima ekyogana ng'obufaananyi kuba uzadakana tomenya mutima nsabye kisenge ky'omukwano yakwe mugole abogezi kabogere omutima nkuwadde twala okugere Mazima njayana sabatonegana.